You are listening to WRIR-LP 97.3 FM Richmond. It's 3 o'clock. It is Sunday afternoon, and it is time for Ambiance Congo. Welcome, welcome, welcome. Welcome to Ambiance Congo for Sunday. What day of the month is it? It is the 21st of January. It's a beautiful day here in Richmond, Virginia, for all you people listening overseas. Man, it's beautiful out there. So if you're here in Richmond, crank it up, open the window, share with your friends, as Greybeard likes to say. Support for WRIR comes from Bob and Holly Ulrich and their generosity during our fund drive in honor of the historic Byrd Theater. The theater provides Richmond with cinematic experiences, including family classics every Saturday morning and big screen classics every Wednesday evening. You can learn more about the Byrd Theater and the work of the Byrd Theater Foundation at byrdtheaterfoundation.org. My name is David, a.k.a. DJ Dowdy. I'm here with you every other week. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. And Greybeard joins me every week. I join him, depending. 5 o'clock to 7 o'clock, bringing 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence here on your Sunday programming on your favorite radio station, WRIR. But now let's get started with some Congolese music. With Titina Al Capone, an appropriate song, Hymne National, coming from his CD Affaire de Suivre, which came out in 2008. And then, for your listening pleasure, we'll have another track from the Great 2 CD set that just came out this year from Le Karma Pa, Caligula. So stay tuned for that. Enjoy. Crank it up. Requests and comments always welcome. Area code 804-649-9737 is the number. Or you can go to our website at www.wrir.org and click the comments button. Enjoy. Thanks for being there. Hey, ba mama, bon pied le matin. Hymne national, ango boluka ki ango yo. Alex Fumosi, Bendele. Mon ami de l'école, Yonde, Eric Enda l'atmosphère, Martin Zobe, Machuda Mandangi, Dona Monique na Luanda, Serge Palmi, Jojo Ngonda Imene, Safi Santa, Siska Kusa,
Alex Nanga, Fumusi Sheri, Alex Oyo Nazala Kiko Benga Papa, Yokanga Awa Yo Benga Kanga. Kali isole
gelo VIP
kokanga matoite yo kakolela nanga matoyo kotisa misapi po yo kakolela nanga ite bomo motemo kokanga na nini pwere poche yo te na mabeyo salinga yi
Virginie Kodia
Alex nanga mfumu si cheri Alex oyo nazala kikobenga papa yo kanga awa yo benga kanga solo bebe isolé
Ivan Pongo
kokanga matoite yo kakolela nanga matoyo kotisa misapi po yo kakolela nanga ite bongo motemo kokanga na nini po reproche yo te na mabeyo salinga ye
Shakinda la elengi
me poko se desidio kendo tikanga pesa ta kondiso nyoso ko pesa na kotosa
Marius Mungu
Mikata lolemo so kyo peki singa kotala na komi bo mamiso o pase kozanga ele ki papasi nyo somo susu na zoko kate
ale pepa pepa kadika di madi mil kara Deni Mandela na kolon Lidie Bonza kalebasi shema Monique
na zange pele
mai. Blanc, raison Bolondo. Gabé Manès. Polidor et Onema. Sami Ndombasi SMS. Tula Fifi Ferrari
Oteyo kenanyo sasukali koma bololo Dunda nyo sonali ake koma buya bilolo Ngaya wa distraction ange koma susi Portera me masaki ngana me mapasi ya bolingo
Kise ya tangisa so ingana tangisa pinzoli ya fomosi Pierrette Wawina, Cecil Mosenti Nana Kola na Luanda, Gervais Katende
Nina ngona zola kana yu etikale pananga Po apreyo na kibungisi bo moto nanga
Eric Sulambi
Nina koma kizengi na kiyuyu kutubye Beba mbuta milelo ibirye meso kibabeti ye
Akolela
Nengena koma lokola kakande ebembe
Shimene Matondo
Nkacha seke azoyo kane kutu molungete Nalibulu
Sorel Njashi
Yako zongi selanga kibomoto nanga Bimisanga na boloko yokanganga
Riki Service
Bono kwa masanga bafungola kanati busho Bono kwa bolingo fungola nango nini Nami bimisa Nami bimisa Marcele de Proto Nami bimisa Jacques Botulu Nami bimisa
Kokote Chingila Kuba Le Big Boss Vincent Gomez Bijou Kika Elongi Afeti Lionel Meza Dado ya Fanny Dos spaghetti,
tu sei balumba, sei le lunzaia, papi mosoe, di che fuca, di non ne che sei.
Kuka BGI Conseiller Wonga Alphonse Fali Amamisa Mireille Pemba Dianzita
Milena Mouli Janti Masoudi Rachidi Saidi Baro Saidi Aziza Saidi
Nazange Bile Kasinda Mbote Fumousi
Papi Misaka
Kikerize Sante Monganga Pesaka
Nobe Misaka
Kosili Sante Kiti Sama Tapasi
Koko Buana José Paca y Combe.
La Cocufa, Alex El Fumusi Nacional.
Uzala na mwasi moko e yisolo ya mounzeba. Olingo ezanda kwe kopesa confiance te. Soki okokota, kotisa makolo moto tika libanda. Moto soki a kokili susu kovanda na batote alora kotaka kazamba nani moto alubaka te moto soki a bandili boma eloko ali boso atika kamandefo alors ce qui mandefo moza ya pembe c'est que likoma pe komi ya kala
le 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 uko wapi mkubwa ani ya misi
Bambi, Serge Makindu,
Koki Mweko, Rami Amisi Papa, Nini, Rami Amisi Ozawa Pie,
Ngaye Nini Sisu,
Ngai Wayo Naseki, Morole Oyo Kaligula, Tato Yo Akende Kopakola Motonyo Sobojo Bae, Ngai Naye Toko Suka Musika,
Bambula yena lobi
Mukuba rami amisi
oui.
Mukuba katela ngalika mboho yo
Oyo ngaite psikiali
gula liaka musika ante
Wana psikopati
Kuna alingi mwana ya kwaze
Loba
Mwana bota mana miso na ye
Sifre
Angulu mana miso na ye
Ila ila
Tato yodoki
Kianda kolo mabele Yangu mufiso no pesa konsei te
Tika zodo Mama mama Nana wiyo Kali guna
Iterbin molisho Alphonse mafuela Obol biondela Professeur Ndolambo
Odui misi oke koluka baso ya bango makango
Ngomkwei
Zoka abongwa na kandoki
C'est vrai ça
Auti kolinga mwana ya voisin Aluli oya yendeko Tato yo ndoki Tato yo ho ho
Métis à réseau
Tato yo akomi sa kompani bilanga Bato ya misalande bandunda na ye Tato yo ndoki Rami amisi papa
Wako
Rami amisi yoka
Nini disusu
Bandeko ya chango bosundola mwana oh. Bozwa mwana bopesa nandoki
Bokalate
Akata mwananga na suki
Hela hela
Mwananga na zalaka mwasi kitoko
Iapre
Mwana koma elongi kulu kulu Toko suka wapina tatoyo nani aloka ye Soki asi akufa
Awa
Matumbo lipe payo Rami amisi Bela e Tato yo
okay.
Rami amisi Bela e Tato yo okay.
Zagi kama maseke
Ba minganga na kongo Bomone la malaria
oh.
Osambu isa tifoide Oyo maladi ya tato yo Vema bomona te
Kimadaka
Tato yo na mondi totinda ye kaka na ba chinois
Eske batonga ye ba chinois Pele pele na moto Akoka
Sana toka nisaka Zoka musala
Zoke zalaka neli bala yo
Zalaka zoka pela minite
Zoki muta mutu alamwe
Zalaka zoka pela minibo
Zoki muta mutu asili silo toko e
Intouchable
Rami Amisi Papa
Abi Mila Bana Bato Boutou Boutou
oh. Rami Amisi Ozawa Pie eh, 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 eh.
La Boulota Bato Yoga Mugili Boyo Ye Tout ça la Gila Mouala 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 Mouala
bomba, 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 diken, diken, amape.
Yo, mwe, pato, aliaka, mokuta, mokolo, nini,
tato, ye.
Serge, papa Maurice Ngesso. Wilfran Bouya, Mote Mayama Dodo. Marcel Dumavio, papa, Ville Breguin Kosayote.
You are listening to Ambiance Congo on WRIRLP 97.3 FM. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. bringing you Congolese music. That last track was Shumanche Drigo Drigola from the 1984 CD Dans Bidoda Dora. We heard the song called Fleuve de Mon Coeur. And that CD features people like Lijo Kwempa, Bibicha, Gloria Tucadio, and Jojo Bayinge, along with Shumanche Drigo Drigola. And before that, we heard from the new CD. It's a two-CD set from Le Grand Père now, Bozi Boziana, a CD called Toute une Histoire, which is, he goes back and covers a bunch of his older songs going back, gosh, to the 1980s. That was Eveline from that CD set. And before that, we heard the song Caligula Du from Mbuta Muntu from the CD Caligula Volume 2 from Le Karmapa from his new CD, of course. And we start off the set with Titina Al Capone with Hymne National from the CD Affaire de Suivre, which came out in 2008. Does your neighborhood need some sprucing up? Are there things in your house and yard you wish were gone but have no time or way to get to the dump? You can schedule a neighborhood cleanup through the Clean City Commission. The Department of Public Works will send a truck out on a pre-scheduled Saturday morning to pick it all up. It takes some advanced planning to get your neighborhood informed. Get ready to put out the trash, yard debris, old furniture and appliances and stuff, but you can get them to the curb on the appointed day and schedule a truck. You call 646-8325 or go to richmondgov.com. Click on Public Works and Clean City Commission. Get that junk out of there. Death Club Radio presents Brains, Beer, and Death. Have you ever wondered what dying is like? Are intrigued by questions of consciousness? Want to be part of WRIR's own Death Club Radio live recording at a Ghostly Brewery on Friday, January 26th from 7 to 10 p.m. at Twisted Ales Brewery? Death Club Radio will be having an evening of creative discussion on consciousness and death, followed by a live recording of the show. A $7 suggested donation will benefit WRIR 97.3 and local area hospice families. That's Friday, January 26th from 7 to 10 p.m. at Twisted Ales Brewery, 212 West 6th Street in the Manchester area. Brains, Beer, and Death, but not necessarily in that order. See you there. Okay. My name is Dowdy again, and this is Ambiance Congo. Let's hear something from, let's go back to 2001 and hear from Zedun International from their CD Heure de Vérité. We're going to hear the song called Bijou Leki, and of course this is a spin-off of Extra Musica group, Zedun International.
Oh, Angela en la bille, sanité à la Amis. Lina
namani mama bagye
Jean Pipipina Manu Luvaka Sagi Charouf en a référence mais rêvé pour les barres des stars Bijou babote en kito komingi mama Bote babesi en la zambé salite Poyo tungi sami bali Bote babesi en a papa na mama Et salite poyo sala Salite po yo trouble ba foye ya basusu Salama sagesse foti fioti Pote ba pesi yo e sali po yo salaba fiançai Pe o bala ajour bijou Sala ke ba ma viso mi balie Poto salite nena nene pito ke se niye yo yo
Bakolanda yo akona bote na yo
na bango zalana sagesse foti fioti kolinga toko boya mi bali pona bango te kin frais service boda bodak serge kasanda circas photo joël btg bijou
yo sali bijou ya mama
mwana mwasi ya respect
yo sala
Zaza. Si l'amour était un job payant, je serais l'une des personnes les plus riches de la terre. Car être pauvre au pays de l'amour est pire que l'enfer. Yasmina Mamana Alan, Dieu t'aime. Nelly Kizaza, Malou Nanivavo. Excellence Barnabé, Kikaya Bim Karou.
C'est vrai la casa, mais l'ambassade moko noir blanc des fiabos.
Petit chéri, les miraculeux.
L'ordure sous la terre, t'as si jamais comme à ordure. Pour Kana ou Meli, au pays de l'amour. Amoureuse modèle, n'a commis habitant, y'a poubelle. Bateme nous n'a qu'à t'aimer, n'a commis amoureuse retraitée.
Alino Kizaza, pauvre Kisinga, n'allez la babizou au privenga.
Na koma so papier na mboka na ngai moko patri na amour comme singa
esclave mbumbu sans salaire
germain de noble
sans récompense ni mérite amoureuse bénévole
na kumba yo amour likolo ya chipoi des kilomètres à pied loko la tipo tipo arrivé à Zibara lina kizaza Ote kina Mangono na mondele
Alino kizaza Pobwa kisinga Nalela babizu wopri venga
Sadio Kongolo, le seigneur de la vie
Moko nisi na poussière D'un tableau effacé
Le bourgeois
Eske na kozonga kre
Régis le normand, son nom personnel
Sur le tableau
Chetemba
Omona wapi fumi ya kufanzala
Alino
Na mulangi ya sukali
Zaza
Un poisson kumeur de soif na katia mai
Koshoko aboyi mona veli ki va me soigne
Amour otoki singa na ntungu na yo vraiment A son degrasse lucis loko la fey de Simana commis sans valeur, destination la ma na foulou alino kizaza benga ordure
alino kizaza
GG
moi qui singa
foula
la bisou au privenga tu rabakale
yagi
moi dia ma poussière d'un tableau effacé
dodo baoula
sur le tableau sur le tableau
FMI projet Kaimé Tony Kabongo Mayoka
Obwa Kisinga
Alino Kisasa
Obwa Kisinga
pourquoi vraiment
Obwa Kisinga
le grand Mopao Kofi Olomide chocolat cholo à la Bentley
Christian Kabasele
Obwa Kisinga
Nada Teolo Mama Excellence
Obwa Kisinga
Fifinga Lougetou Françoise,
Obwa Kisinga,
Yasmine, Ozawa Pie,
Obwa Kisinga,
Samba kato keke kato chantaluto na jo
Jenny Pondé les bonbons sucrés sucrés jusqu'au sol jusqu'à la moelle épinière Machuda Mandani Boyoki Boulot le DDP et Dangueso étape suprême Michel Nguesso la petite compresseur difficile à digérer Jean-Jacques Bouya l'homme à la décision de contre-amour Excellence les cerveaux bleus Alain Akwala Tchadjomba la Khashoggi le grand saoudien Adam Bombolé le bourgeois gentilhomme l'élu du peuple DJ Franck Alain Barakuda Jacques Power 24 heures chrono Yadjo Kilo Bravo Mister Cash GG le Condes Gimbalae Moussen Zena Bleu Dark Angels le très spécial Jean-Dominique Okemba Mageo Banque de France Wamba Sassou fils de l'autorité soleil Papa Dengues Mwana Mwa Ebara Maman Antoinette Maman Edith Lucie Tito Madame Pongo le silencieux Michel Elamé Mukubwa Chabani Lili Lumande le grand maître Etienne Mundele Motema ya Maman Concha Tatiana Chimbalamba, Yadjoka Kabingé, le mobile dossier de la presse. Le grand prêtre, Martino Kawa. Beyazo de Game, Monsieur Bino. Lolo Chimbalamba de Seven, Sarah Chimbalamba. Rachel Poutou, mon colonel Rouse. Le général Dingé à Brazzaville, colonel Bakala. Le grand gestionnaire, Papa Bob Moudali. J.C. Monsungo, le premier citoyen de la ville, Christophe Moussou, Maman Mado et Kenem Aïcha Paz, Super Sap Lapina, Chocantin Pina, sur le tableau, Papi Kenzo, Dieu merci, Guédou, Badou, Guigue Rebello, Lady Souriel, Yaya Rabel, Mami Bohimbo, Patrick Disquez, la noblesse dans le sang. Depuis le mont Everest, je salue Patrick Bologna, 8e merveille, couleur d'origine, le prince des Djibouti. Jean-Marie Lorero, José Nguete, Bruno Matadi, Odeko Koko Mbouy, Boris Bondo, dans la normalité, Jean-Marie Molato, Titi Molato Fulbos, Yagadouti. Guylaine Moupemba, Yvette Moupemba, Nathalie La Police, Nadine. Évolution!
Ton amour, je suis affecté par la haine. Romiane, tu m'as privé l'accès au paradis. Établissement Élise et frères, Amanda Élise Mbon, Odilia Mbon et toi, Mbon Romiane Junior.
Yakana la kisayan esika, atana motemae, Romiane Mbonangae,
Romiane fils ton
mbon. Vérite bombana na Biblia. L'élonne a dévoilé yo,
Isabo Lingona Lingio.
Je suis souffrante et j'ai grand besoin de toi. Distance au Pessinga.
Est-ce que moi toi Kokiko Vika?
Et Romiel Mbon Sangambelli.
Ronel Libobolo, Marcel Mbon, Suzanne Mbon, Charlotte Mbon.
Jardin Sengakaba, jardinier, Zambé Bolingo.
Mengana Sengi Sebolingona ya.
Na cause la passion plus que la femme, Azela Kambota Maïsa,
Mengara cause la seyo.
Garantie à fermise moranga, et que tu sois toujours en vie,
le temps n'est jamais pressé.
Yomera Petit
Nakaï, Mireille Mbon, Edine Mbon, Mélon Doumé, Parfait Onzwana. Edgar Iwani, Gaïa Majori,
aie pitié de moi, Romiamon, mon amour.
Serge Antoine Efemi,
Yakota Lisa, Telongia Pamae,
ne fût-ce que 5 secondes, et retardé le Warangawae.
Kali Dubaï,
je mon océan, je suis ton poisson, sans toi ma vie n'a point d'essence, je ne compte que sur ta clémence. Wastori Karashika. bayimbaka nde boye yaba oboyoka wana te mimishi dialembo kumu krepe joel mayala simplice lambiki moyibi nekuruzu asengaki te balimbisa ata parabas mokola suka barachetaki ye nazowa ntina ya bolingo e dr v matingo ngango oyo ya kozwa nanga ofele suka na ngebele mi destination nanga ekomi tatolo ekomi osenga yesu kristo azonga bongo nazala rachete insegol foye ata na parke bayokaka akuse yokangi matoi kanda na yo koleka oyakai na ye nga wio ebwe fuka judas mabeka romial mbo ngai wayo natelemiso patience kende tupak mayala elamba sakende bokoki osomba ya sika je t'en prie ngai wayo motema nde mobebi majinini nasala mpona ovute bolingo ya romial mboe rekete nanga novalidata azabula mboi ko akreye nakomi otanga mikolo na misapi ozali kotale ndenge bolingo etomboli likwangola po acheve ngai nasala armaso na bima met love eduminie ngai na lelio enga mawai nkombo na nga na matoi mayo lokola melodi ya ngongi je suis confus nazoyeba te réalité to filme sache romial monsise tarefer na kolinga yo kaka ye okaka chaningi toshka ngamishaba wakuglela romial mbo ngai wayo natelemiso sandringa tsoni yayabula lisonge ya mbeli colonel wando siter na pinzani natondi soki nongaka mawa te katikati ya midi nazotambola na mwinda na maboko e bato batuni ozangisi eza kilau tokizengi enga batekeli nyao na sache udreibara prier nange koma monotoni ata kutu nzamba baye refrain na ngai ya tous les jours otanga kombo ya romial mboe nakomi otanga mikolo na misapi okabinga mbeka ekomi lokolozo edukation epai ya banazi urbe ala mikode ata kuti claire azalaki na motema ya koyeme ngoya ongamawa ye bacili furga de tueke ewan bembi romial mbo songe mbeli na telemiso mokwabika charnike william k sidmen mekoyo trésor nge menu bakoli ete prince onganya le douanier français chez la biscuit mama ashley jade serina dani tchana michel mbekae yo yamucho dora bisuta cynthia elenga chris kombele rodrique ibenge commandant au kazer rufin maître titon olikodate kalibu mchek mpiaka armon ilu jimbo romial mbo ngai wayo natelemiso azi dominique de marseille elamba soki ebebe okoki osomba ya sika je t'en prie ngai wayo motema nde mobebi john travolta majinini nasala mpona ovute bolingo ya romial mboe rekete nanga novalidata azabula mboi po akreye nakomi otanga mikolo na misapi ozali kotale ndenge bolingo etomboli likwangola po acheve ngai nasala armaso na bima met love eduminie ngai na lelio enga mawai nkombo na nga na matoi mayo lokola melodi ya ngongi je suis confus nazoyeba te réalité to filme sache romial monsi setarefer na kolinga yo kaka ye okaka nosi france lotumba oya paul sita maître shel mbika mbongela wai ondongo egowera fama ye oya oncle rodrike tolia te fone ngombe begonia sider abib garcia junior dongia elvina dongia karin dongia mama na destena job do dongia marie france jubos mafe mama dimi dieu merci kifaya na luanda obange morel le dakaroa orcheli anyele motema ya bonelvi rosine tambika
Dans la vie, tout le monde a droit à une seconde chance. Motindo mamo ya botaka yo ayo kakampas. Nengepe yanga ya yo kakampas. Bako kana ka innocent bako suka kako echoué. Nzambe nanga azali.
Boko linga kanga yo, c'est la présence ma.
Oka. Team.
So kina pesi mo kongo, bosa sina lo kola taberi makama. Semba sina na imoti no na silika kate tango nyoso seko sekama.
To team.
Na kulinga kana iba, kina bako hina kamwa na masofima. Kongo na nga inzo basura.
Jenny, tu n'as plus ça.
La tune na mama, beti ma boko a bengi na ibembeni. Aluli, na bota na ima pora ya mpaso. Samedi soir.
Ami Solina. Ça, c'est du tamaris. Nouvelle
formule.
Malaika.
Natuni na mama abeti maboko aini na ibebeni. Alumi.
Tokim.
Mabota na imo kore mposo.
Tokim.
Same niswa.
Mukubwa ya bakubwa. Skarmania. Salina ngoya kobota na mon cher. Il faut pas na ngai poe ba yango. Kote timbete. Kote tembe omoni yango. Suisse.
Kileba. Nakatia Strasbourg. Christian Loubassa. Léon Cabasselle.
Respect.